namthola umntwana esithanda ngakamnandi mina nesoka lami singakayitholi ingane esithanda ngakamnandi mina nobaba wengane yami singakayitholi ingane luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni luye lashintsha uthanda emva kokuba senomntwana akusafana seqaleni sengiyaye ngifone ngingamtholi ngifone ngalibambo futhi engabuyi luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni ngazakhela ngomntwana ithathwa Asfagela ngomntwana ithathwa Asfagela ngomntwana ithathwa Yes, thanda ngakamnandi nesoka lami Yes, thanda ngakamnandi nesoka lami Yes, and I'm not going to be so good. Yes, and I'm not going to
be so good.
Yes, and I'm not going to be so good. If I'm not
going to be so good,
Asakhela ngomntwana ithathwa Yes, impilo yathi buyele eqaleni Singazasandanga Yes, impilo yathi buyele eqaleni ngoba Uthina thina sasandanga Yes, andanga nami nesoka lami
Yes, andanga nami nesoka lami
Yes, and I'm not in a
soul.
If I'm so good,
if I'm so good,
if I'm so good, if
I'm so
good, if I'm
so good,
if I'm so good, Yes, and I'm not in a soul.
Yes, and I'm not in a soul.
Yes, and I'm not.